iyamde jojja barakamintaji chapande tati dande studio kalangon ko kettini don kibaru jumaado e fulfulde commune Omar Hama janganta o nani ko e match en puddirani e kenganto en dan der bangere bo biel do en dan gallu nyamey kan woni ko resirde gaz gon ummadi e hite onnanan ko hala do majun nani suka diwto no do der lewru wittinu to en dan agadez kengano police ji pj njitimo nimbe njoyodu woni ko nanga der filla diwtol makko won der yewtere meden pindino hande on jaatana nanon filla nyaw coronavirus to en dan der region maradi kore jamirte mon yarno kalirno de der ko e kibaruji meden bien ni nokku fun adiyam dun do ko bitam buteleji ano gaz ko futti e kambe kowle ko dum heli yaade ndondi e dokuje to nyibira cakke ko nido yita handen subana o dum woni ano ngulu resirde gaz ko wuli kengan to ende der bangere bo biel gallu nyame yerni fottube ko o bonanda be bino nokure non to gaz resirde kambe yoy wuli ko waddi o sababu fe goto mayay der mabbe amma gineji moni kettinenane ko be bi bandi min asuman china jado
gaz woni har cagal amin do enna ko sonnete to se be ngari fu kambe sarsanto ko e mabbe rebe gon e be kubbi gaz o do be dekira o do jodi hade mabbe do se pitaji gon wardo wiibe hay koy kinne hunde wada gacci nyande ko dambe a watta fu wadane ba er god sey dekir don enna nangi ko nangi ne fu kaddi pali gon don di fu kinni joka no potta no mbula
der baade min gonno ko min nani gaz on futti min burti baade qare amin fuboli wala fu ko hoddani min sayni yonkiji amin
fuugo kolemiro
tur gaz no wonan takke miro enda ko no fudde dum humbane fu suka ben ho ndiyan no wicce be bitna ndiyan wadan dum non dum henni dum fotta dum natle baande min dogi min burti na woni kan do enda se wona dum kay fe goto non maaki
min kay na ko min kuli ma hite gen yotto he station yigi din bala o hewto bangere den fu ganno kuje to essence o sonnete hakkune majje min goni himbe gombe yasin gari kalani min min he suka be amin min dogi min burti yasin
kay mi am sai ko tan to enda maradi to bibbe laamu hedi be ne balla tawade do filla cigilaaki cubaaki laamido katina keso ciagal de laamido ali mai zaki mayuno elu no gayi enay lewru jeun dubu jinaaji didi eno gay ego kenga non be bibbe laamu je to laamorde leedi dom yi doyde e galadi ma deke todo e laamido leedi on to lawali dan kusum kalo do inde be laamibe bibbe o wi lebbi majjun jeetati ni ko be ngala habar do o fi Mohamed mama yewtide makko
an samu wajen watta
wadan hande lebbi jeetati ko min gattanamu wi'a o ardo lamorde den endan wala du fusa dornan gon kebadan caka amin he makko kanko du woni caka amin e gomnati leedi den wodi habaru keso na andinore gon to makko min garta o halanan fa wadi lebbi jeegom wala ko noddimin o halanimi den min bi to accu min jaha to makko min nanowa no woni no wada ko min gari min yamimo den o jaabi min o wi'i wala habaru keso gon fu o hebi illa o watta nukure de minen fi ko darata jama are amin e lamorde den kan waddimi hana filla politique nukure de du nukure ardengal daranade hakke himben dalila majjun de wada yadu yeso hebo dar hubere de
gaga baga nemo hakkin su da cigaban gari
to aruna yandaka galadi ma de ko todo do lamido katina on o wi habaru gon fu woni heba ka do filla kejanon nyalande cuba ki lamido keso on nani ko wi bandi mi Mohamed Mamadou Majjun
minen gouverneur min giata gan kambe goni horebe amin deni min giibe e bi amin min doma to gouverneur do hala ministre e gomnati kan domi to huna non ko wakkati deni yonay wadata ko sayin himbe munya ko gomnati hali kam min goldiditta de ni wiibe nodde say min nodda be fa warande joni nobbe goni ibe domiri ni min gon minen domiri minen do no wawi wadi dum wada der ko yaawi na boya sedda gam gomnati ondo no wodi ko domi na hana gonga ko ummi fu minen be giata minen do min bi anabe gomnati on ka woni kaddi hala ka kalam
saro sije kawji do filla police je region agadez hande subako onon be noddi bibbe wuro e hollude be nimbe be juude mon tawa der ditugol suga jon lebbi sappo e jeetati to enda der bangere daga menet to procureur on do o wi be no nangete e kitane du do filla ditugol nimbe biddan bonda ko kettine nane ko Isiaka Amadou, commissaire policier PJ Famini, Domadjo Anissa Karim.
Au cours de cette enquête,
der laabi ƴewtinaade hiitude suka diwtaaɗo o enden illa wakkati min keɓunoo habaru mum sey min tefi balla sarusuuji cellali leydi meɗen e balla polisiiɓe ñeñuɓe nder gaɗol taykakiiji. Nder balla maɓɓe min gi'i himɓe tato gon ɓemin tuumi juuɗe moɓɓen no tawa nder diwtaaki suka o. Min gaɗani himɓe tatoɓe enden ƴamɓe ɗo enden nder huɓeere Agadez. Toon du min keɓi himɓe ɗiɗo gon ɓemin cikki kan en du yahde yeeso sey himɓe tato gon toon enden kirosérin kan en du min cikki he muɓɓen. Nder himɓe tatoɓe enden tawa himɓe ɗiɗo diwtuɓe suka on enden. Nden gaɗam kalfinaaɗo jogaade suka on kandu min keɓi ɗum. Himɓe jow juuɗe muɓɓen tawa nder fii diwtaaki suka on. Yettore Allah suka on hitama o wartirama ɗo enden Agadez o watta nder juuɗe
saaro.
Nanni mbiyen ngam batte Allah e battu laawal noga yaɓal ponnogal leydi adunaar dow yolbinande hokkooɓe habaruuji ngaɗa golle mu'en ɗum. Ndi'en leydi Niger warana nokku capanɗe joyo e jeenayaɓo dow leyɗe hemre e capanɗe jeetati. Yerno reporter sans frontiere hokkooɓe habaru ɓe duniya ngaɗiri taykaaki mu'en wurtinde dow wecce mu'en internet keeŋam. Leydi Niger du heɓti nokku mum ko nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi ko laati tinnaare heɓaama sanne dow kulle domraaɗe har yolbinande hokkooɓe habaruuji ngaɗa golle mu'en yeru no taykaaki kin holliri. Noni fawari joni mbiyen Allah e keŋa ñalaande ittanaande leydi adunaaru gam yolbinande hokkooɓe habaruuji ngaɗa golle mu'en. Mawɗo bureau jooɗaanigo leydi Amérique tawaaɗo e jonde ɗen e nder leydi meɗen Niger noddi gollooɓe cuuɗi habaru e wadde batu ko weltaare to gollirde makko ɗo nder ñamay. Kamƴum waɗi ko docteur Kabiru Sani hoorejo CC suudi hawjindi filla moƴƴingol e hokkugol habaruuji watti daande e gollooɓe dow fii habaru sembiɗiɗi dow laabi joƴƴinaadi golloɓe habaruji yolbinane nder golle mum. Moctar Hamad yettide makko.
Miɗi barkina sanne bureau joɗanigo leydi Amérique ɗo enɗan ko laati hitande fono hoƴa batu o enɗan jeytamo nannodu konamene miilo du golleji ɗi gomnati leydi Niger waɗi ko itti cabbi jukkugo e hokkoɓe habaruji nde gaɗi poofi e nder fi kokkol habaruji do internet laatindu konna wadda ballaga mum sanne e yolbinande himɓe gaɗa golle mum en dow fi kokkol habaruji no hanno ene woɗiri. Nannodu fa hande miɗe barkito e studio kala ngu talkude dadje ndu heɓi ndu enɗan laatindu kam wonino suudu kabaru aran nderu nder Afrique heɓundu daraja hon oɗo ɗum du kondan no hokka leydi Niger du kondan yiingo lobbo no holla du kondan leydi Niger no wawi yiirede no woɗiri wona ko himɓe miijota subaka Allah fou nene jo ko hani himɓe gaɗani woni durwa ƴeewa ko heɓi waɗi ɗum ɗum wurto heɓa ɗum yi e fa woɗa heɓaka waɗe ɗum du kondan himɓe hiso ƴeewa no heɓoto waɗata ɗum fa ɗum
gasa.
Fadde laabi do internet ko wite réseau ji ɗi no gara ɗo nder Niger bindoɓe habaruji mburtina no tawda e nokku lobbu yeru no Rabiu Adamu mawɗo iftika nokkure to janguete kintine gollal habaruji famtiniri. O wi jon o jande mum wala no waɗe dina duɓino bittiɗi ɗi to Kasim. Bandimin Adama Dawaki nani ko wi do majjum Oumar Sy pantinani.
Jande habaruji piyete no wonno majja nder jangirde to hokkoɓe habaruji iftik no horejo jangirde den wi'iri nder jangoɓe 8 gonno janga habaruji bindeteɗi ɗi Rabiu Adamu.
Min ngala jangoɓe dow fi ekkitagol bindol kabaruji ɗum ɗo Allah e wawde jangoɓe ɓen no foti hew maɓɓe fuu no kaɗɗito nadde e fi on enda hitande hikka nde komin godi ɗo wonana 11 jangoɓe dow fi on endan ƴiwde hitande arande fa yaade duuɓi tati tawine kayi hokkoɓe habaruji ɓe to miɗen godi ko watto 69
gonɓe no gaɗa golle ɗe naati nder maggal ko hana ɓe tawra e andal. Goto nder gollooɓe o ni med hawjini e fii cuuɗi habaruji ɗi leydi Niger Jafar Mohammadou.
Ko neɗɗo wawi tawi kaadi yiyani woni hono naatuɓe golla fii windugol kibaruji mbursinteɗɗi en ɗan eɓe jiɗi gollal ngal eɓe tarsini e maggal ɓe gonɓe ekkito fawoji nden andi du kondani gomnati kañum CC moƴƴintini dow fii ko darto jawdi ko waltirto cuuɗi kokkol kabaru senngo jawdi ndi ɓe gatto e dow janngino ekkintino hokkoɓe habaruji ɓe to ɗon enɗan hanno ndaare windoɓe habaruji ɓe enɗan gatte fa ɗuuɗa nder gollal ngal ɗon woni wala himɓe ɗuɓɓe sanne.
Ɗuuɗal habaruji dow laabi internet ɓe goni ɓe gollida talki habaruji andaɗi demun ɗi gala no kokke sembe denne noyi ir habaruji bindeteɗi ɗi ɗi leydi Niger laatoy to yaago yeeso.
Ardiɓe haa leydi meɗen Niger ngaɗi hiira ñaamayar hakkunde mum e Antonio Guterres, secrétaire général mo Nations Unies garɗo jahangal ɗo leydi meɗen Niger, nder gansitaaɓe ngo hiiro no tawa Tayru Seydou mawɗo guɓal partiji ɗi ngala e laamu. Ɗum ɗo waddi haalaji waɗi ko CNDP fedde saware dow fi politique wi ngarki makko kino waɗan ko caɗale gere keɓane mo sola yaade to fi politique. Yaya Garba, secrétaire kawjiɗo filla golleji nder CNDP, nani koye Mamada.
Kenga wakkati Antonio Guterres ardiɗo fedde leyɗe duniyaru tawano ɗo enden e yilaru nder warɓe jaabi noddangal ngal ardiɗo leydi waɗi, yimɓe gara jewtida no limte ardiɗo guɓal partiji ɗi jokkaki e laamu. Ardiɗo guɓal galdu no woodi nokkure mum nder fedde sawara leydi, denne jaɓude warde jaabo noddagal ngal enden huune lobbere non nde o waɗi ngam ƴewtinade filla denaku leydi e waddande himɓe balla. Kan waddi Antonio Guterres o enden e giiɗe am himɓe leydi ko keɗi he ardiɗo guɓal partiji ɗi jokkaki e laamu ɗi, kanni ardiɗo o enden waɗi fii ko nafa himɓe leydi, kan waɗi o jaɓi hana filla politique kaku noon. Ɗum du weli himɓe leydi
sanne.
Nonni mbiye jeɗɗiyaade no gay lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e no gay ɗiɗi woni ko latol bal yaadu yeeso coupe leyɗe Afrique sukaaɓe ɓe jottaki duuɓi no gay no waɗoyte. Kanjum waɗi ko pelle jeɗɗi tawaaɓe nder pool B ko wite IFOA kamɓen kawroyta Ghana, Burkina Faso, Benin, Côte d'Ivoire, Togo, Niger e Nigeria. Niger to laati latol bal ngol watte leydi Niger kando ka tawa kena le pool A no latitan Côte d'Ivoire, Togo e Benin. Kam faware joni mbiyen du leydi Niger latol muɗo aranol lattidi tana e Côte d'Ivoire, mbiyen jeɗɗi lewru men duuɓi ujunaji ɗiɗi e noa gay ɗiɗi yamde joyi to Stade Général Seni Kounthié. Sai ngarte harto yewtere meɗen pinol ɗum waɗi jeɗɗije majju ni ko fiñaw coronavirus e raɓu muɗum ɓoytire nder leydi meɗen Niger ɗo endan fuudunde région maradi yeru no ɗum waɗiri. Kanjum waddi ko mbi'en ko watto nimɓe hano hemre kanƴen waɗi ko niraɓo ñawngu nangi nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi nden warde joon yeruno sarus kajuji cellal ɓiɓɓe leydi mo région on fammini. Kani kettinoɗon Saybou law malan lawwali kawjiɗo filla habaru nder o sarus wi Maman Mohamed.
Noye fi ñaw coronavirus wontirde leydi maradi?
La situation actuelle
raɓu ñaw coronavirus gu enden ɓoytiri ngam illa sappo e jeenayyi lewru janvier nden wayrimi min keɓa nanguɗo ñawgu enden na min gi'a mo alama raɓu ñawgu enden tawa hemu. Ɗum du saabi ko eɗen mbawi wi'ude raɓu ñawgu enden ni sembe mum heeli hande.
La situation est calme.
Illa ñawgu wangi de leydi maraɗi himɓe foto ñawgu nangi
maradi a enregistré sanka
de région maraɗi himɓe hemre kan en lima nanguɓe ñaw coronavirus gu enden himɓe jeenayo kam mayi nder maɓɓe. Loctoroje mawɗe tawaɗe nder région maraɗi o enden wala to ɓiɓɓe ñawgu enden wangay no raɓa himɓe seni nder département
mayayi du département de Mayi.
Balɗen ɗeto koytinol waɗama dow laabi joɗɗinaɗi ngam hisinde himɓe ñawgun laabi ɗiye noon
par rapport à l'allègement
jolbinol ngol enden ni waddanama himɓe ngam hande sembe raɓu ñawgu enden ni heeli sanne nder kappa kuula reedu leydi Niger. Ko wayre himɓe du nana nanguɗo ñawgu enden ɓooyi baɗu ni ton enden nder leyɗe yasinɗe enden ɓiɓɓe ñawgu enden kesi fuu gala no banga no daaɓa himɓe. Himɓe du fa handen tufake kure hisindeɓe raɓu ñawgu enden kulle ɗe fuu gaddi ko ardiɓe hawju cellal himɓe ƴami gomnati yolbina del tirsinore joɗɗinade ngam hisinde himɓe raɓu ñawgu enden. Himɓe keɓa du fa handen laawol ko waɗi yaha wartaji mum e nder koyirnam deder reedu leydi Niger noon naade yaasi mayri noon. Handen ni nder yolbinol gol himɓe gaddanagol enden ni no limti fi ƴewtinaki cellal fadde neɗɗo wurtade na natude leydi Niger. Ndenno ni balɗe joyi noon gaɗa ƴewtinaki cellal mum ngam heɗade daara de ni ɓiɓɓe ñawgu enden no tawa he jomum na tawaka. Handen balɗe joyi keɓaɗe ɗe enden gartirama balɗe tati nde ni neɗɗo tufake kural hisinde ñawgu enden e raɓu mum fote neɗɗo cellal muɗum ƴewtini misali de waɗa e ba lewru ko neɗɗo tufi kural ngal.
Ɗo
wonto kibaruji meɗen fulfulde tili kirten to jahirte.